size wise empula. Kill your future same way.
It's Aerial 8 on the beat.
Akwa tempola, atuka wala. Atuka wala, akwa tempola, atuka wala. Abaganda bagewa. Akwa tempola, atuka wala. Atuka wala, akwa tempola, atuka wala. Bogo bogo. Genkaba genkombera nduya nazikala. Semwe 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 poli nange wengi. Kwata mpola 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 nyo. Ebintu bikwate mpola 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 nyo. Oh, semwe 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 kwe poli nange wengi. Ito itawe wandi komye. Akwatempola atuka wala, atuka wala. Akwatempola atuka wala, abaganda bagewa. Akwatempola atuka wala, atuka wala. Akwatempola atuka wala, bugu bugu. Take it easy, life is so good. When things go wrong, tables stand upside down. Life is so good. When things go wrong, tables stand upside down. When kugamba ntwangwe, toita we wandi komye. Imasupidi kwentambulira. Oise we wandi komye. Akwatempola atuka wala, atuka wala. Akwatempola atuka wala, abaganda bagewa. Akwatempola atuka wala, atuka wala. Akwatempola atuka wala, bugu bugu. Genkaba genkombera nduya nazikala. Semwe 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 poli nange wengi. Kwata mpola 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 nyo. Ebintu bikwate mpola 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 nyo. Oh, take it easy, life is so good. When things go wrong, tables stand upside down. When kugamba ntwangwe, toita we wandi komye. Imasupidi kwentambulira. Oise we wandi komye. Akwatempola atuka wala, atuka wala. Akwatempola atuka wala, abaganda bagewa. Akwatempola atuka wala, atuka wala. Akwatempola atuka wala, bugu bugu. Akwatempola atuka wala, atuka wala. Akwatempola atuka wala, abaganda bagewa. Akwatempola atuka wala, atuka wala. Akwatempola atuka wala, bugu.